dajimsafi.com.
Jamani, shemeji yenu ndo huyu anayenipa uhai, na ndo maana sipati maoma wala baridia. Nyamaza, shemeji yenu ndo huyu anayenipa uhai, na ndo maana sipati maoma wala baridia. Yani kwanza chumbani ananipa, sebuleni ananipa, jikoni ananipa, kwenye kabati moya haina matata, 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 haina matata. Yani kwanza chumbani ananipa, sebuleni ananipa, jikoni ananipa, kwenye kabati moya haina matata, 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 haina matata. Yani kukukosa wewe basi naweza umwa, yani ugonjwa wa mapenzi zaidi ya corona. Kumkosa yeye basi naweza umwa, yani ugonjwa wa mapenzi zaidi ya corona. We kila mtu na mpenzi wake, anatamba na mpenzi wake. Yani kila mtu na mpenzi wake, anatamba na mpenzi wake. Oya, shemeji yenu ndo huyu anayenipa uhai, na ndo maana sipati maoma wala mayutia. Mama chizimoti, shemeji yenu ndo huyu anayenipa uhai, siku hizi sipati maoma wala mayutia. Kwanza chumbani ananipa, sebuleni ananipa, jikoni ananipa, kwenye kabati hoya haina matata, 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 haina matata. Yo yo yo, mama, oya, usimdharau kisa kibonge ndo ananipa mnyonyofe. Oya, we usimdharau kisa mwembamba ndo ananipa mnyonyofe. Nasema usimdharau kisa kibonge ndo ananipa mnyonyofe. Oya, we usimdharau kisa mwembamba ndo ananipa mnyonyofe. Baba, jamani, ananipa, 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 ananipa. Sema we usimdharau kisa kibonge ndo ananipa miunove. Oya, we usimdharau kisa mwembamba ndo ananipa miunove. Jamani, ananipa, 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 ananipa. Ayo, Mr. Jenny hapa, Mau, Yogo, Momo, Wengi Sepeoji, anakusalimia Beza Party, we Dr. Mzuza, Lili Jenny Kumadola, nikiwa na wanangu wa M Soundi.